Stereo Monster.
No, baba, yeah, yeah, yeah. Motono washa kwako siwezi uzima. Sijegesha mikwako ndo mazima. Penzi sio la kitoto la kiutuzima. Nilichokipenda kwako ni heshima, heshima. Kama vule takulinda kwenye mvua, samaki kwenye chambo mesha mvua. Natamba maji gambo ni na mali safi. Penzi lako kakibaka mekwa pua, imetuliza rapa sinatua. Ndoa kabla ya mwaka uwe wangu wife. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mie na ulivyo mrembo, hafu inazi atadafu yoni pe mami. Umenikili bila naifo, naifo, nai. Oh, bila naifo, naifo, nai. Umenikili bila naifo, naifo, nai. Oh, bila naifo. Mama, yeah, naziona movie, tena zisizo fanana. Mweza koho itabani, ukini pale usikumbuki jana. Hivi we ujui, mweza kona kupenda sana, sana. Sije kweka kizani, baby, nikaja kupata lana, lana. Vurugu za masidi, siku baba ishe kukuacha siwezi. Fitina za makusudi, tena zisikutisha, oh, oh mama. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mie na ulivyo mrembo. Tadafu yoni pe mami, umenikili bila nani.